we nabasumbiza okubalaga omulenzi amaaso ku lutimbe mbalaga omulenzi njogera nanagira leka nkola ekyejo omule omulenzi wange bananga asazeewo asazeewo anyajule nange kankuwa obweyamo baibe wolikwawendikwa hanikolidde kindyako obwavuka buba obugagga bakabukadde
Jabanka